This is the Mahikeng FM podcast. Mouthtown's finest on the breakfast menu. Re buisana le bana ba Mahikeng bao ba gatetseng pele moletong la bone la katlego. Reetsa Mouthtown's finest on the breakfast menu.
Alright, e tsamile jalo go nna metsotso e ka nna some le borataro fa morago gaura ya bokae fa morago gaura ya bo robedi mo stationeng sa batho a itse gore ga nako e tsamaya fa la bobedi yo mongwe le yo mongwe re buisana le bana ba Mahikeng ba e le goreng ba gatetse kwa pele mo botshelong. Gompieno re buisana jalo le rametlae ebile le ngwana mo gae fa ba le bantsi ba mo gopola sentle. Re buisana le Voyoji ya mo mosong. Dumelang kgonne, o dumedise le moreetsi wa Mahikeng FM.
Dumela kgosi ya me, ke dumedise le bareetsi ba Mahikeng FM. Ke tshepa mongwe le mongwe a siame jalo le jalo.
O tsogile sentle ke re?
Ke tsogile sentle thata fela, nkare ke motho o nang leng salari.
You're a man of many talents. Stand up comedy, television. You're a voice over artist. Maybe take us through the journey. Career e ya gago ra itse gore ko tshimologong you were once a poet me yanong you fell in love with the idea of comedy yanong maybe just take us through the process.
Okay, ke simolotse go bala metlae sentle ka 2014 e le gore pele ga mo I was always a fan ya stand up comedy, so ke rata go lebella bo Trevor Noah bo Chris Rock. Yanong nakong ka 2014 ga ke gopola re ke ka kgwedi e feng ke ne ka lemoga seng gore batho ba sentle-sentle ba tshwana le nna ka go nagana ba dira metlae mo seraleng mme ba bua ka matshelo a bone. Sentle-sentle o ka se re motho o ira motlae ke gore fela o go bolela ka botshelo ba gore bo tsamayang and then wena you happen to laugh wa bone. Jaanong e be ke re okay go raya gore nka se dira so se kare gale ke le mokwadi gone yaka o bua gore ke ne ke ntse ke le mooki ke repa mooki irang ke re ke ira yaanong gale ke itse gore ke kgona go kwala gone wow ke bone fela gore ka irang mme e re ke o bolelele sengwe ntse ke na le so much confidence gore nka kgona go ira mme batho ba me ditsala le ba bangwe ba ditseka ne ntse ba bua gore norman ga o se nne motho e leng gore o kile a re tshegise ga ke gopolela mofelo wena o ntsha motlae yanong ga ke nagane gore o tshwanetse o tswelele ka kgang mme nna ne ke itse fela mofelong gore nka kgona go ira yalo jaanong ke a lekeletsa fela ka 2014 ke a performa gawane fela ke retsa ke lekeletse ke bona go tsamayang mme re ke le boleleng fela ga go a tsamaya sentle gotlhelele gore ga ne ke sa tlogela letsatsi leo nka se tsogile ke tloge mme ka pene jaanong ka simololanong ke re no itseke ke nna ke dira gore a was born ka simolola ja diragaso yaka ba bua makgwa ba re the rest is history. 2015 ke yone e butleng dikgoro tsa me ka ira fela yalo ka ira manyalo di-birthday party ke ke ga nne fela ke go ya go ira go ko matsong ba golo ke ra le ba ba reetseng ke gana thata kgang eo ga le ke fiwa di opportunity go dikete go dira gatsa go matsong tota ga se dilo tse e leng gore nka di dira mme sengwe le sengwe as long go na le serale go na le microphone nka dira except for ko matsong.
Aha jaanong ra itse gore ngwana mo gae re bolelele gore Vuyo o goletse kae mo Mahikeng and how was your upbringing here mo gae?
My upbringing was amazing. So okay, go tse ko unit 9, that's where I grew up as a child. Ha ke itse gore ke tsale tse ko sepetlele se seng go bua nnete, ga itse ke ba botse.
A o so botse yo.
Ga itse ke ba botse. Ga itse ke kry-e nako kana go bitse bagolo, ke tsa ba botsa mme ga nako e le teng. Mme ke bone tse ko unit 9 ke le ngwana until 2001. Ke be re move-ela ko di-Burbs unit 3. e le gore botshelwane go simola go siama ke gare ya unit 3 ke bene sekolo go Batswana commercial secondary school before ke kwa deep go teng ke go tsa monate ba go lona ba ke tsapa gore ba go ba ka ba berekile thata go make a show gore bana ba bone ga ba galle malapa a mang ga ke re ke go itse ke ba humi don't get me wrong ke ra fela gore ke go itse ke batsadi ba eleng gore ba lekile ka botsa go jotlhe ba bone fela gore re ka galla malapa a mang jaanong ke go tse yalo bagolo ba ka bantlo se tsa gore ke sekolong after high school ke a tsena TUT ke ira IT ka graduate mo a ke re ke tsaleke ke fetse story se sentle a ke re ke ska bua fela gore ba TUT ke tsa go khapa di tlo itla we talking exam yone ke bone we itse nna mangana ke la le sone le go nana ke santse ke tsweletse since we teachers day today I'm actually a teacher.
Nice.
That's one thing a lot of people don't know about me. Yeah, hey, ke muruta bana.
Abana ba rona ba go pasa bana ija.
Yeah, I was thinking, ke bona ngare ba.
Mavuyo? Vuyo? Alright, ke metsotso le masomo a mabedi le botlhano fa mora gaura ya borobedi re santse re buisana jalo le Vuyo Jia yo le goreng ke ngwana mo gae yo le goreng o gatetse pele mo le goreng o gatetse pele jalo mo botshelong jalo mme ebile le rametlae ba le bantsi ba moitse yanong keng wena Vuyo se le goreng wa se dira go tsosolosa jalo talente ya bašwa segolo jang mo gae mo Mahikeng.
Yanong ya ga ke boetse gae jara ya 2021 ke batla gore ke ire metshameko e ntsi ya mo surrounding so ke tsatse go ira di-show ke simolole go scout-a talente ya mo gae whoever is interested in taking this gym ya friend up comedy a tle a ntshale morago re bona gore re ka irang yanong ke lone leano la ka leo la gore a kere la tlhaloganya gore nako nngwe country ya bula nako nngwe go a tswalwa yanong ke ntse ke sa kgone go plana sentle mme ke sone se sentse se le mo top of my head gore ga re simolola sentle yanong nna ke ya di-showtse batho go leka stand up comedy ke a tlhaloganya gore tota selo se ga se bonolo jaaka batho ba ithago se bonolo mme nka rata thata ga nka nna le ditsala tse eleng gore re tsamaya mmogo and trying to do this.
Motho a ka botsa gore how's the future looking like for you in terms of career eo ya stand up comedy?
Ke bona nna ka mokgwa ke bonang ka teng I want to go into the business side of it gore e tshwana le one karolo ntse re bua ka yone gore ke batla go bona ke tsosa stand up comedy mo gae yanong ke focus thata on the business side ke kgone go ira di-show fela yalo so ke batla go ipona ko bofelelong e le gore so se is not about me ke le one mare ke bona fela ke kgona go tsosolosa le ba bangwe ba e leng gore ba batla go leka because we live in a small town mo e leng gore batho ba ka tswa ba sa itse gore le bone ba ka kgona go dira dilo tse di diriwang ko ditoropong tse dilo so ke batla go rotloetsa sone selo se
a re garele o re neele jalo molaetsa gago wa bofelo go setšhaba sa Mahikeng batho ba leng gore o goletse mo pele ga bone ba bona jalo gore o itse keng bo Vuyo ba pusha mane ba pusha ba re le rona re rata bana ba rona ba ka dira jaaka Vuyo.
Ka gore nna ke motaki nka bua ka botaki gore ba gaetsho botaki ga re bo direle rona bataki khale seo botaki is good as nothing yanong re kopa support tlheng bagolo re kopa support o itse nka kwala di-joke tse ka di kwala ke iperformela ke le one ke anagana gore ke a testa mme without you the people I am good as nothing yanong re kopa support fela re kopa support re batla go gola re gole mmogo ke se ke se kopang fela gore a re tshwaraganeng bagolo Mafikeng ke pleke ya batho ba ba nang so much talent ra itse go tloga gale e le gore Mafikeng e producer di superstar so nna ne ke re ke ikopela la nka ikopela ke le wana gore kopa le ntireng superstar ntsapoteng ke a kopa hela ntsapoteng.
No,
ra le bo gamenier o itumelele tsatsila bo di chaba chaba la ba ruta bana gompieno ba go tlhole ba o dikolo di tshwe ne ke re ba go tlhole ba tshega bana gompieno ko sekolo.
No, ke a leboga ne ke re fela e re ke batanye fo nna ke ruta go private bo tsantse re buse rona.
Oh yes.
Ni gere le skali bana
private school.
So,
yeah.
Ke bua tswana thata ya ne ke ruta go private school.
Oh yes. Oh yes.
Lona a gona di trip tsa bana ba sekolo ke di excursion ya
excursion
wa yi
tswe ke tsela. All right, thank you le
ke le thata
bagolo le itumele letsatsi
la lona
le eita eita
so
ke yo ne ele voyogia ke ne lo gore ne le moeng wa rona mo sekutleng sa rona sa Mafton's finest bana ba rona ba mono Mahikeng ba ne gore ba tsola jalo go ka dira matsetse.
You've been listening to the Mahikeng FM podcast. If you missed it, no worries, catch up with us on the same platform. Mahikeng FM podcast. Mahikeng FM 96.7 MHz. Sikokelo Salwajo.